nɔnɔmetata womewuivegɔa yɔbu be ŋuwo trɔtrɔ dzra ɖo eye mawo va dra yɔbu be kesinɔŋuwo kui ŋutɔ ametia ɖoa ŋukpe le yibe tamesusu ku yibe nyabaɖabaɖa yiwo begblɔ le eɖokui ŋutia. Yɔbu do gbe ɖa le exɔlɔwo ta ɖoa ŋutia womese mawo ƒe ɖuɖua gɔmo yi ŋuti mawo gbatsɔ yibe kesinɔŋuwo ne ye exɔlɔwo wogba va ɖu azãkui yi wotsɔ nunanawo va ne. Mawo ne ŋutsuvi woame adre kaku nyɔnuvi woame etɔ̃ ele agbe yibe kpɔ yibe didimewo kpata yibe va ku le yime be xɔ ƒe sugbɔ. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, mawo nya nu yi ne le miawɔ ma. Miɖo ŋkui be mawo lɔ̃ miwo kpata yibe le nyui dzi ne mi ele didim be miava yi gbɔ ne miakpɔ ŋusẽ aɖu Satana dzi to miaƒe aƒetɔ Yesu Kristo dzi.